lando uyithethe emva kwendlu ndizakuyithetha laa nto ndiza kuyithetha laa nto salifikile kwixesha mawethu
Thank you.